Zambianmusicblog.co.
It's your boy V.I.
Tracks on the beat.
Yeah. Universal art.
Can't beat boys,
Put them here on this one. Scenario XO.
Yeah. Girl, they don't know what we be doing. They don't know about me and you. They don't, they don't, They can't know about me and you. They can't know about me and you. They can't know what we be doing, girl, That's why they all just say,
Bama kamba vintu voi pa kumbali ni mamvela bastu mozi ni mafaka konzelu. Bama vuna iwe na netika lekane so that iba kale keku complaina. Bama kamba ndiwe ule pa Chicago banga kule ndiwe chuko chila pule bafuna chikondi ndule ati ni kule ke awe pantu ine na kula nawe. Pamenenezo futika wenze na ine apa na mbochitika manjo chili na ine. Manje wa ipa bwandiwe iwe hold on baby to my loving. Don't care all over coming in a hulele bantu wakula naine baby do your loving. I don't care no go back coming we hule iwe bantu nakula nawe nakuseka ni maseka nawe nakunkala ni mankala nawe nakugona ni magona nawe ndikuuka nawe nakuseka ni maseka nawe nakunkala ni mankala nawe nakugona ni magona nawe ndikuuka nawe.
Secrets we've been keeping that don't even gotta know. You know all you gotta do is call me on my phone and say that you miss me. You know it's yours. Just say that you miss me. You know it's yours. Yeah. Nifuna nkala na iwe. If you want me, baby, you can come my way. Every day with you, yeah, that's a good day. Yeah.
Baby, do your loving. Don't care all over coming in a hole. Want to a cool and night, baby. I don't care all over coming you way, ule iwe bantu nakula nawe. Bama kamba vintu voi pa kumbali ni mamvela bastu mozi ni mafaka konzelu. Bama vuna iwe na netika lekane so that iba kale keku complaina. Bama kamba ndiwe ule pa Chicago banga kule ndiwe chuko chila pule bafuna chikondi ndule ati nikule ke awe pantu ine nakula nawe. Nakuseka ni maseka nawe nakunkala ni mankala nawe nakugona ni magona nawe ndikuuka nawe. Mameno mani donsela ni kasalila ndiye mamene tikosele baby osalila iwe iyi ni security yatu oh yeah lelo. Baby to my loving. I don't care all over kamendi we ule iwe bantu nakula nawe. Nakuseka ni maseka nawe nakunkala ni mankala nawe nakugona ni magona nawe ndikuuka nawe.
Zambianmusicblog.co.
Yeah. Let's make a banger for you.
Can't be a boy.
El Chapo. I swear it doesn't get better than that.